inataka tension, nataka nikuwaze, nataka nikupende hadi wapate questions. Wewe ndio wangu, chochote unachotaka, yes I do. Pasikanyaga break iko kwa mguu, usijipata ajali tutaju. Kwezema chochote mipesa ninayo, ukitaka chochote namba yangu unayo, wetamba popote na visa unayo. Na ukitaka chochote namba yangu unayo. Fanya na rewind we, unazungusha antena. Kama una rewind antena. Fanya na rewind we, unazungusha antena. Kama una rewind antena.
Rewind, come back again, selector. Huu ndo lefunde mbao wezi pata veta. We ni mzuri mpaka vinyo vya mahater. They give you compliment, sio hata confidential. I say
confidential.
We ndo number moja yani tisa kwenye kumi. Toto medialiwa zaida parking ya lugumi. My weather, mechoza feather kwenye ngumi. We kiboko, we nyangumi, we ni moto, we ni kuni. Wakikukompeta kwa drau, mana we ufanani. Ligi kubwa, toletea tsunami. Unarudisha, chedetea for money. Mwanaji dani special kumbe mtumba grade one. The way you rewind back and forth, ma. You remind me, kwa rama fosa. Antena, nikikukosa we. Bas tena, tampatana. Nantena, natamani nikone. Mapema, omotola ojalade. Ulivu mzuri kila upande. Na refa dena nyange. Oh my baby, should I party?
Kwezema chochote mipesa ninayo. Ukitaka chochote namba yangu unayo. Wetamba popote na visa unayo. Na ukitaka chochote namba yangu unayo. Fanya na rewind we, unazungusha antena. Kama una rewind antena. Fanya na rewind we, unazungusha antena. Kama una rewind antena.